Mtoto mdogo, umebeba nini kwenye moyo? I can see your sorrow. Deep in your heart it is heavy, it's heavy, mtoto. And the path that you're on, it is narrow. And I know the way to tomorrow. Breathe in, chini ya maji, kila siku kuna utani. I need you with me. Pumua mtoto, utazimi. Dunia itakubeba, baby. Pumua mtoto, dunia inamezanga yule ambaye hana ndoto. Toto pumua mtoto. Say goodbye. Well, you ain't ready, baby. Buckle up and try. Daddy Butena, baby. I know that it's heavy. Nothing will ever take you away. You'll never be alone now. I know that it's so cold. Breathe in. Chini ya maji, kila siku kuna utani. I need you.